Tom Westside. Nikiwaza nitaishije tena next day. Nikichana nichaneje hili shike pay. Nilizaliwa Domtown makusudi tu. Bado vyema na perform nipo goodi tu. Low roll from Tom laki kushiniga. Sina flow za kukopiza kumwiga jiga. Nikingaa nikishine makusudi tu. Na mzuka huki sign makusudi tu. Nitembea na joketi hama hamba lulu. Hama kipa jetu watantoza ushulu.
Ni makusudi tu, makusudi tu. Ni 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 makusudi tu.
Cheki mtoto alipopa gozi ya kung'aa juu chini chini juu kama movie bongo star sio uongo. Bongo makusudi jamaa na chapa mabuzo na niita papa. Nenda club na chill counter za juu. Ukwa limbo meja zana toka panty SDZO. Kichanja gomba sana kwa sana sana babu. Hapa kuna za kujuana. Ni makusudi tu.
Ni makusudi tu, makusudi tu. Ni 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 makusudi tu.
West side, Slug Life, haha, Mo Bize, G-Lap, haha, Sono Buat, woo, makusudi tu, au sio bana, si tumeamua kufanya ngoma makusudi tu, kwa ajili ya wale wachawi wetu wanga, kwamba ndo hivyo nini, makusudi tu, West stand up,